Jean, 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 Mobali ya bandumba na kati ya leyo. Sango ya pambanga na boyoka tika na mona Jean. Jean, 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 Mobali ya bandumba, Mobali nanga. Moteme mili elingi kaka, nga na mona Jean. Jean, 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 Mobali ya bandumba na kati ya leyo. Sango ya pambanga na boyoka tika na mona Jean. Jean, 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 Mobali ya bandumba, Mobali nanga. Moteme mili elingi kaka, nga na mona Jean. Jean, 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 Mobali ya bandumba, Mobali nanga. Moteme mili elingi kaka, onga na mona Jean. Jean talaka bato ya kobala mbongo. Jean, oh, Jean ya kata kobala nga ye mbongo. Jean, oh, Jean le bogara mbota na mode mbongo. J'entends la cobala na yo wombo. J'entends la gaie milina yo wombo.